Goddamn shorty, umemada patoshi kwenye dance floor. Umetuacha midomo wazi, bumbu wazi, obonge la show.
Kinoma noma like that, I like kinoma noma like that. I like it.
No shy, anafanya makusudi. Attempting, ananipa moody. Bend down, goody goody. Girl, you are goody goody.
Give me love and affection, baby. Oh, oh. Let me show you my motion, baby. Yeah. Give me your body, your body, your body, your body, your body.
Goddamn shorty, umemada patoshi kwenye dance floor. Umetuacha midomo wazi, bumbu wazi, obonge la show.
Kinoma noma like that, I like kinoma noma like that. I like kinoma noma like that, I like kinoma noma like that. I like it.
Umeninasa ia, kwa gharama yoyote minakata ia. Na tisheria za usiku ia. Sheria za usiku ya yeah. Usizime Instagram itakuhusu. Watoto wanapenda kiki. Watauanika paka mtupu. Pewa namba toa tipu. Ukipewa usiache baa tipu. Mwaningi usisahau wela ya supu. Amu supu, yeah. Musupu, musupu.
Give me your body, your body, your body, your body, your body.
Yeah.
Give me your body, your body, your body, your body, your body.
Goddamn shorty, umemada patoshi kwenye dance floor. Umetuacha midomo wazi, bumbu wazi, obonge la show.
Kinoma noma like that, I like kinoma noma like that. I like kinoma noma like that, I like kinoma noma like that. I like
Mr. Music.